marka simore didi balde seeda ciagal mum o arti kafarnaum yimbe be nani amona galle be denti habe batti bittondirde haydamal ngal rewotaako o woni habrude be kongol Allah ngol wodi arbe ina gaddi bofo mo worbe nayo ngundi kono be donki yettinde mo yesu sababu de diddal ngal ko dum wadi be juli bildindi e tolno makko be dewni bofo e wuddere he tawi ina lelna e sekko deno yi holare mabbe o wi bofo
bandam bakkatuji ma nya fam
sariyankobe jodinobe don be ngone miijade berde mumen
holino o gorko haldi dum o yenni al holi bawdo yafade bakkatuji so wona al
o fami doone don miijoji mabbe o wiibe
holi ko wadi odon jogo miijoji badini e berde mon wiide bofo bakkatuji ma nya fam e wiide dum umma jettu sekko ma jaha holi hen ko buri webde kono bele odon ganda bi neddo o ina jogi e aduna bawde yafade bakkatuji bofo modo wima umma jetta sekko ma kota galle mon
doone don bofo ummi jetti sekko mum yehi taw yimbe fof ina dara dum kambe fof be naji be gone yettude Allah abe biya
min meeda yide ko wayni
Yesu rutti kadi to dande weduto yimbe fo gone arde mum o mo wajjo dumen do yaara do o yi lewi bi alfe ina jodi e yubirde juuti o wi dum
rew e am
lewi ummi rewe makko Yesu woni nyamde e der galle makko rendinobe juuti hewbe bakkudinobe jodi ina nyamde e makko kanko e almube makko sabu yimbe hewbe ina dewno e makko sariyankobe jeyabe farisen be ji Yesu ina nyamde ben yimbe mbi almube makko be
holi ko wadi hombo nyamde e rendinobe juuti kanyum ene bakkudinobe
de wonani dum o wiibe
wana celludo sokli chafrowo sokli chafrowo ko nyawdo addani mi noddude feewbe addimi ko noddude bakkodinobe
almube yaayaabe e fariseen be ina koratno e der dum be ngari be mbimo
wala ko wadi almube yaayaabe e almude fariseen be ina koratebe mabbe korata
o jaabibe o wi
bele dambobe ina mbaawi horde tawa jombaajo gorko ina wondi e mumen e der sahamo wondi e mabbe o fof be mbaawa horde kono ma saha ar do ittete e hakkunde mabbe e on saha mabbe kor hay goto dakkata fallare hesere e wutto kiddo nden fallare hesere nde nyortat wutte kiddo o ceekol ngol beydo te kadi hay goto lowata ndiyam resen kesam e sumalleji kiddi nden ndiyam resen dam fusaddi kanjam e sumalleji di fofdi mbasde lawol gotol ndiyam resen kesam lowete koy sumalleji kesi
wadi nyalawma foftere goto tawi Yesu ina feccita kolongal almube mum gone ittude chammeje e lawol ina mongo e der dum farisien be mbimo
ew holi ko sabi almube mabbe ina bada nyande nyalawma foftere ko sare o hadi
o jaabibe o wi
mate on meeda tarade ko Dawuda wadi de heydi sokli ngura kanyum e yimbe mum mate on meeda tarade de o naati e galle Allah he e jamanu horejo yettinobe sadak biyeteedo Abiyatar o nyaami mburu chakkaado o rokki hen yimbe makko ndenne dey sari o yamiri nyaamde on mburu tan ko yettinobe sadak be
o wiibe kadi
ko nyalawma foftere o wada ngam neddo wana neddo wada ngam nyalawma foftere o hono non hay nyalawma foftere o ko bi neddo o woni jomum